usedume okwamagama ukuthi uzethunqa osuzalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangiyo nemfana kankomo
ibizo lami lokuhlabela ngumsizi hey elilibizo engalithiwa ngabangani bami esakhula sonke emagwegwe. Ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West, lapho engihlala khona. Ngase ngisiyafunda i-secondary school yami eSizani High School. Ngasuka lapha-ke ngaqedisela eSt Bernard High School. Emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuyayenza i-degree lami.
Ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza uMsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Asengihamba-ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa i-Royal Sound. The Sound is Near, okuthiwa nguVusa. Ngilama-albhamu amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili Vasiselo ophume lo nyaka nje 2019 kunyanga le edlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenzala abanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 nje yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza-ke lapho kakhulu lobhuti Joe Maseko, lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye namhlanje. Abantu umculo wami bawamukela kahle kakhulu sibili. Ngibona le nto kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le i-hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Layezobani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet, ukhona kubo-iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye ne-Apple Music. Kusocial media mina ngingumSizi K kuFacebook, ku-Instagram Msizi K njalo kuTwitter.
Uyahlakaza uthinta ngaphakathi yiwo phela umdube wewuha okaMsizi K usiza lobuhle Nkomo phela onguye besilaye kuhlelo oza oza Friday mpelaviki emnandi igama nami ngu-Ezra Jesus Bani.
Umhlobo wekomonja indaba yami ngeke yekekelukuhle indaba yami ngeke ayekekelukuhle if I show you my heart would I be making a mistake and if I told you I love you would you pay it back lapha kuwe ngiyalikhande. I don't want to die. That bottle when you're standing, I can't deny. That bottle when you're standing, I don't want to die. That bottle when you're standing, I can't deny. Itini akete yekuyitshela ukuthi thande ba hey amikete wena azange ngitshela ukuthi thande thinga nje izindlela kodwa kuwe wethila ubonke if I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? That final way I look at it, I don't want to lie. That final way I look at it, I have to lie. That final way I look at it, I don't want to lie. That final way I look at it, I have to lie. I said that I would leave it so, so we all need somebody. I said the love would deceive us so, so we all need somebody. I said the love would deceive us so, so we all need somebody. I said the love would deceive us so, so we all need somebody. If I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? That final way I can say, I don't want to lie. That final way I can say, I have to die. That final way I can say, I don't want to lie. That final way I can say, I have to die. If I told you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I loved you, would you say it back? That final way I can say, I don't want to lie. That final way I can say, I can't deny. That final way I can say, I don't want to lie. That final way I can say, I can't deny.